Hey, yo, fun.
Mcheking kagonde ya na gesha nyama yupo mifupa. Vitamini, proteini, ongeza nyama mwilini. Anapenda marumbuzi, nyama mbuzi kulumbua. Yani akikosa nyama huyo fasi anazingua.
Achanti baba Nasma.
We jamani we binamu, kumbe kinyama cha hamu. Jamani we binamu, kumbe nyama ketamu. We jamani we binamu, kumbe kinyama cha hamu. Jamani we binamu, kumbe nyama ketamu. Zaha ya nyama, kusa nyama kwa nyama. Apweta kwa unyama, maladufu kita umana. Jamani laha nyama, kusa nyama kwa nyama. Apweta kwa unyama, maladufu kita umana. Nyama kuku, nyama bata, nyama ngombe, nyama mbuzi, nyama mwajuma fazi, nyama mwajuma kweli noma. Nyama mwajuma kweli noma, nyama 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 kuku nyama. Nyama 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 bata nyama. Nyama 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 ngombe nyama. Nyama 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 mbuzi nyama. Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli. Upona bebe na minyama tuwache mwenyewe. Una akili wewe? Sina chaji kweli. Upona mazi na minyama tuwache mwenyewe. Una akili wewe? Sina chaji kweli. Upona bebe na minyama tuwache mwenyewe. Mama aliniita, wenda ntuma nyama. Kupita pita njiani, nikakutana na nyama. Yani pesa ya nyama, yote nikampa nyama. Kuruli mpaka kwa mama, pesa ya nyama sina. Usheijua nyama enyewe, nyama enye mwajuma. Nyama 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 kuku nyama. Nyama 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 bata nyama. Nyama 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 ngombe nyama. Nyama 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 mbuzi nyama. Ona fazi piga 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 piga. Si unasifa wewe. Izo speak out kivunja out. Piga 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 piga. Si unasifa wewe. Izo speak out kivunja out. Piga 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 piga. Si unasifa wewe. Izo speak out kivunja out. Sposa country nigga. Edi wini Christopher. Mwanango Jaziri. Mwanango Juwari. Kardinali Mwanya. Meneja Pato. Ibrahimu waka minko bidifidi ya mpira. Michocho Texas nigga. Alikei Manikin. Imeisha yo. Yo. Imeisha yo.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.